Yeah. Don't waste your tears over the grids of yesterday. Track Club Records. It's your boy TK. Big up UB Mosh.
Tupendane, look around, ndugu zetu wanasafa njaa, ila wauma, wamama wanabakwa IPs, wanalia na mapromise tumemake kufulfill matanga, breathe peace, jueni wamemiss, mabilioni wanasafa, mabro to arise, umoja ndiye nguvu, utengana udhaifu, to vision, leads to division, tusimame with one vision, kuwa united for real, tuta make it, a thousand miles begins at a step, aha!
Wacha vitu strange, siyo kupigana ama hata kurevenge. Visavi kuofisi, tabia ni kaya fisi. Wanaumia, wana inchi tumisisi. Wao wako juu, sisi ndiyo tunahisi. Hawajali, hawana tanafasi. Ni vile iko maisha siku hizi. Lazima situ change, vile si tunaishi. Viongozi wetu tena si viongozi. Badala ya kulibwa na bago rengi ngozi. Atuna raha, daily ni machozi. Bila saizi tumejawa na majonzi. Wacha tuseme juku kwili kikohozi. Halifichiki lijulikani wazi. Uko nazo, mimi sina. Lakini minajua mbele ya Mungu wote tukusem. Nitozidi kumsifu daily bila shame. Usione kama pwezi zangu are in vain. Situ chenye na jenze kwenye brain. Na tutawai again kama tutabaki same. Tumpe Yesu Kristo life atawale. Siyo nyinyi tunambia hata wale. Tia zile za kikale. Tumpe kama mkale. Jubit joni kale. Yeah.
Yeah.